야, 아이고, 니유테 달라바 실바 웨두스와 숨부에 임보나 운나와 숨부와 왈레 와시여 착하가 임보나 운나와 게라 퀘리 왈레 와시여 페나가 이헤부 와아체웨 퀘리 우시와 숨부에 보나 Unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda gai hebu waache we kweli usiwasumbue bwele
mbani imeritia kuna mama yeye yeah, yeah, yeah. Wana watu wanahangaika kwa jirani baba yeye yeah, 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 yeah. Hey, mugeo umpende pende jinsi livyo kuwa wampenda wanakuwa pende pende wana kikuli jitakiaga wana uwapeleke shule wapate kisomo baba ye 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 wana kuwa pende pende wana kikuli jitakiaga wana uwapeleke shule wapate kisomo baba ye ye ye
Mbona unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda gai hebu waache we kweli usiwasumbue mbona unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda gai hebu waache we kweli usiwasumbue kweli
kazi kule wale wa
chakari chakari
kazi kule wale wa baba umejisahau wewe dodo moyo baba umejisahau sana wewe hey. Wana umewatupa tupa
tupa tupa yo yo
mkeo umemsahau sana wewe una mkeo lakini umekidhi una mkeo lakini sasa umemwacha wewe hey.
Mbona unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda gai hebu waache we kweli usiwasumbue mbona unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda gai hebu waache we kweli usiwasumbue bule
mbani imeritia kuna mama yeye yeah, yeah, yeah. Wana watu wanahangaika kwa jirani baba yeye yeah, 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 yeah.
Hey, mugeo umpende pende jinsi livyo kuwa wampenda wana kuwa pende pende wana kikuli jitakiaga wana uwapeleke shule wapate kisomo baba yeye yeah, yeah, yeah.
Manake ule jitakiaga wana kuwa peleke shule wapate kisomo baba ye ye ye
ye ye. Mbona unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda gai hebu waache we kweli usiwasumbue mbona unawasumbua wale wasiotaka gai mbona unawakera kweli wale wasiopenda